body.
SMG.
Give me some love, give me some like. Our first time, you're my half life. Give me some fuck than the last night. Una chie alama ata your love bite. When don't gazi ya kuni shusha, I'm so high. Tunge shiangu za kike when don't vi. Yani sex on the phone like oh my. To be choke up when you simba sin your life. No matter where, chem sing to a water. Ata kichaka na kiona 5-star hotel. Una tunza taba samli si pote. Baby ulivo so fun, ya di kadyo kea. Wendo peke unanielewa soulmate. Unanisikia ata nikiwa silent. Mie wako, you have a license. Cause yangu kishika mwingine wala high sense.
You know I want you. Unachotaka ntakupea. I promise I won't hurt you. Let's go make it perfect, baby. I will always be there. Kamwezito potea. So kunta kukea. My girl, I will always be there. Kamwezito potea, baby. So kunta kukea.
Unajua napendaga good times. Yeah, mapopo club tunenda Dubai. Bata nyingi kama paradise. Au kuna mtu bongo kwa nena to die. Tukiona mie yushua inogi. Tuvute pipa tudondoke na Robi. Hivi mina vyo kupenda ni hobby. So hata uja nipige limbwata irogi. Uwe loyo so player mana mioyo ikopea. Mi mchoyo utoshea baba yoyo tekea. Hakuna kukuli plus nshia kuzoea. Atofungwe kifungo cha maisha nta kungojea. Wendo peke unanielewa soulmate. Unanisikia ata nikiwa silent. Mie wako, you have a license. Gozi yangu kishika mwingine wala high sense.
You know I want you. Unachotaka nta kubea. I promise I won't hurt you. Let's go make it perfect, baby.
I will always be there. Kamwezito potea. So kunta kukea. My girl, I will always be there.